unatakiwa unukie udi mtoto wa kike, mwanamke usafi babu. Muda wote kunatakiwa kunukie kupendeze. Lakini nyumba yako shuka hii na hii.
Hey, you're trying.
Taarifa nae shia nae, mwambieni bado nipo nipo sana. Hadi kibanda nisha jenga nae, na tunaelekea kuzana wana. Asa ni muache ntaishije mjini, ni muache ni muachie nani? Sieni popote. Asa ampende peke yake, amegwa mamake.
Chapo sasa.
Ampende peke yake, amegwa babake.
Chapo sasa.
Eti ampende peke yake, amegwa mamake.
Chapo sasa.
Ampende peke yake, amegwa babake.
Chapo sasa.
Masaki, situa la ostave, koko mishkaki, si vacation duve.
Analipa vikoba, analipa kodi, kanigize kininga kirenji vogi. Tatizo la koshoga, chumbani ya unogi, kutuwa kifo cha mende ya ujia tatogi.
Kwako akileta mafuta, bada mitandito, mieki ya kwangu super, miamala na salio.
Tutabanana papa, tutabanana. Papo kesho kwangu tuapokezana. Tutabanana papa, tutabanana. Kama shkopi ani miema kata tutajewana.
Asa ni muache ntaishije mjini, ni muache ni muachie nani? Siendi popote. Asa ampende peke yake, amegwa mamake.
Chapo sasa.
Ampende peke yake, amegwa babake.
Chapo sasa.
Eti ampende peke yake, amegwa mamake.
Chapo sasa.
Ampende peke yake, amegwa babake.
Chapo sasa.
Tabanana papa, you know what you do, kama
siya mpata wakwa kumaja saa ya kabu. Aya sasa, ukibanda minashuka kadala dala, ino kijidia kususa tu wenza kutwala.
Ukibanda minashuka kadala dala, ino kijidia kususa wenza kutwala.
Noki susu, susu, susu,
wenza kutwala.